Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Welcome to the Black House. You're on the air today with just myself, Leah. I'm just doing the show myself today. And the reason that I'm... Well, what I'm going to focus on today is... I'm thinking about what's been going on around the world a lot. And today on the show, we're going to spend an hour, if the music lasts that long, we're going to spend an hour... focusing on contemporary Tanzanian music, especially the artists speaking on social pressure, political tension, and the lived realities of people back home right now. So I spent a day yesterday, because I've been following what's happened in Tanzania recently, and of course, you know, my father's from Tanzania. And what I found was really interesting, and I hadn't been aware of it. I'd seen hints of it on YouTube, you know, watching a few things. A few months ago, actually, I saw a woman who is a political activist from Tanzania, and I was really surprised because I haven't been back to Tanzania in 30 years. But some of the strongest protest tracks I found out yesterday don't make it onto your favourite streaming platforms. If they're from Tanzania, when artists criticise the state, talk about disappearances, or highlight abuse of power, those songs get shared quietly through WhatsApp, Telegram, or live performances. They exist. I'm not saying that they don't exist. They do exist. But they live underground. And I was only finding this out yesterday. The tracks I am able to play today still holds the same truth, fear, frustration, courage, and the hope that Tanzanians carry. And for me, it isn't just about music. Today's show is going to be just about the music, but it's about connection. My father was Tanzanian, rest in peace. He came to New Zealand in the very early 60s, 1961, as a SCAP scholar. And he met my mum and had me, and eventually had to return because of the scholarship program that brought him to Aotearoa and never offered a pathway to stay. I literally have the handbook for SCAP scholars and for Colombo Plan students at home. Well, I don't have the actual one. I've got the PDFs of every single page, and it's a very short handbook actually. I grew up with my maternal grandparents, and my mum was rarely around. She'd visit the house every now and again, and my father was the parent I knew through letters. So long, thoughtful letters from the moment he had to leave, and reading through them, even today, gives me a sense of identity, even though he was far away. Now, life shifted a lot after my grandfather passed. This is my maternal grandfather. And I was about 8, and I had been moved to my mum for a couple of years. So by my early teens, I was mostly looking after myself. And I'm not saying that for sympathy at all. It's simply a part of the way that I'm grounded, the way that I am, and why Tanzania and my dad stayed very close to my heart. When your world gets unstable as a child, you reach for whatever roots and whatever stability is real. And my stability was not here. It wasn't in the country where I was born. My stability was a long way away. And in 1988, I was about 21, and I had my first son, baby on my hip. My father wrote me a letter, and he asked if I'd help build a school back home, and asked whether I could help find the books for the school library. And so I didn't know where to start, but I didn't say no. Probably now, looking back, that's a typical AU-ADHD response, but I canvassed around Taranaki, I filled my garage, and eventually found an organisation to sponsor the container of books to get those books to Tanzania. And that was my first real piece of community action, the earliest that I can remember. And I guess it stayed with me. The idea that you do things because they matter. Even when you're young, tired, broke, or still trying to figure life out alone. So, yes, when I look at Tanzania today, I carry a mix of pride and shock, to be honest. I've always seen my father's land as kind of that gentle giant, a country with over 120 tribal groups and no tribalism. And when I finally went, I loved it. See, Tanzania's... the way I sort of look at Tanzania, it has this calm confidence, this unity, this feeling that it's actually one of the coolest places in Africa. But the people hold that pride quietly, especially when they're in the diaspora. It's not about rubbing it in people's faces, you know. And so seeing the images of people being shot in the streets, that doesn't match the Tanzania I grew up understanding through family and stories and history. Those two pictures sit opposite to each other. And from here, in Aotearoa, with the frankness that I have, and I was reminded of it a lot when I was over there, that, oh, you're very frank. I'd probably get myself into trouble quickly anyway. But today, what I can do is I can share the voices of Tanzanian artists who are speaking up or have spoken up in the past, because what I found out, you know, just researching where I could, and because I don't speak Swahili, because I've grown up in the diaspora, you know, I had to look for places where they were doing the reporting in English. Some of these artists respond directly and in code. Some in code, and some through storytelling. And they're all helping people understand what's happening. What's been done in the dark is now being dragged into the light. Socially and politically conscious music matters, because it's the things that people feel but don't always feel safe saying aloud. I hadn't heard any of these tracks until yesterday. I didn't know about Bongo Flava. I had to look up the artists, translate the lyrics, dig into what they're expressing. But I want to put a disclaimer to all you that love amapiano, zim dance, or afro beats and don't know the lyrics, and don't come at me now. You know, I'm literally the meme that makes lyrics up phonetically when I don't have a clue what people are saying. So, I'm listening to the beat. So, and now I actually had to do some work on this because, you know, my bongo flavor, and that was a music style I was introduced to when I was in Tanzania in the mid-90s. It was literally Swahili rap. And I was a big hip-hop fan, you know, 90s music is the music of my era. But my hip-hop days, you know, it's kind of back in the mid-90s now too, so I had to do some work finding out about, you know, like, who's actually speaking out about stuff. And finding these few on our streaming platforms reminded me how powerful music is when a nation is trying to make sense of itself. It's encouraging to see that Tanzania still has artists willing to speak truth to power. Now, some of these artists are older and they've been around a while. And especially when the environment is tense. So for the next hour, and I wasn't able to find that many, so we might finish out with some other music, but, you know, it was difficult to find music by Tanzanian artists that were socially conscious and were speaking on the social situations and political situations in Tanzania over the past 20 years. So I'm not here to speak for Tanzania. I'm not on the ground, and I don't speak fluent Swahili. But what I would like to do is to open the space we have at the Black House to listen and to acknowledge that what these artists are saying. And if the show encourages you to follow their work and learn their stories, or pay closer attention to what's happening in Tanzania, then we've done something worthwhile. So without further ado, I'd like to play Nita Sema.
The true boys in the building. Raisi, the street president. Najua moyoni mnaongea japo mtoi sauti. Kwa niaba yenu mini spika mini kipaza sauti. Kuna mficha maradhi na kuna mficha uchi. Ila mficha maradhi anaumbuliwa na umauti. Mbona kama ni korona, kama ni pokongo. Mwanangu anakumbusha dadi, mbona hii ni bongo. Sasa kutoka nyumbani salama ni uhakika. Ila kurudi nyumbani ilo alina uhakika. Watu wanatekwa, watoto wanapotea. Watu wanapigwa risasi, hakuna anayeshtakiwa. Mtegemea kukemea, anasema hizi ni drama. Hivi angetekwa mwanangu, subutu kusema drama. Kuni majengo ni Dodoma, makao makuu ni Ununio. Alipotekwa Roma, kumbukumbu ni Ununio. Akauliwa Alikibao, akatupa Ununio. Atafuta kutekwa na mabadilishe neno. Wanaokuja kukuteka wanakuja kama polisi. Unatafuta patikani vitu vyote vya polisi. Unaokotwa umekufa pelelezi uko polisi. Na polisi wanapewa kazi ya mtafute polisi.
Nindo sauti ya watu, mtetezi wa watu, staki taifa langu lipote. Mana taifa ni watu, maisha ni watu. Leo nitasema, sitoacha kitu, leo yote nitasema. Vijana viva tusilale, tupambane jahazi lisizame. Wache uva kwenye haki tusimame, hatuna watetezi tujitete.
Nyumbani aliondoka baba kijite kashika mama. Hama kweli siwa nao ila jahazi linazama. Na waza uwanja ndege na wazambuga na miradi mikubwa ambayo ilijengwa na sasa haifanyi kazi. Marehemu asemwe vibaya, dingi alikuwa mnazi. Uvia steering wa chato pati tuni kizi mkazi. Karibuni tubete dogo zangu mnao itimu. Maisha mtani amechachuka kada gari we kondimu. Mapambano siku mchana mna kanuni wala mbimu. Kuna urafiki wala undugu kati ya mafanikio na elimu. Wamuni wachache unachafua heshima ya jeshi hapa bongo. Najaribu kuvaa viatu vya wazazi wa binti wa Alitaka afe sativa ila Mungu akamponya. Hiki mnacho kipanda muda ukifika mtavuna. Yani mnajua mnakosea mnataka mpigwe makofi. Na mkikosea tukikosoa na tutumia polisi. Wanaokuja kukuteka nakuja kama polisi. Unatafuta patikani vitu vyote vya polisi. Unaokotwa umekufa pelelezi uko polisi. Na polisi wanapewa kazi ya mtafute polisi.
Nindo sauti ya watu, mtetezi wa watu, staki taifa langu lipote. Mana taifa ni watu, maisha ni watu. Leo nitasema, sitoacha kitu, leo yote nitasema. Vijana viva tusilale, tupambane jahazi lisizame. Tuache uva kwenye haki tusimame, hatuna watetezi tujitete.
And that was Nita Sema by Naiwa Matigo. I pulled up some stuff because I know this lyrics are all in Swahili. So Naiwa Matigo is one of Tanzania's most fearless hip-hop artists. He's known nationally for speaking bluntly about corruption, state intimidation, and social injustice. And he's been arrested or summoned multiple times for his lyrics. The song meaning Nita Sema means I will speak. This track is a direct declaration that he'll keep telling the truth despite threats. He calls out people disappearing, leaders abusing power, critics being punished, fear becoming normal. And the song is essentially his refusal to be silenced. So we're going to play another one from Naiwa Matigo. That was a 2024 track. This one's from 2023. And this is called I'm Kenny. And with the same razor-sharp political voice. So I'm going to play a few and then I'll come back and tell you about it.
Raisi, Raisi, the street president. Listen to me. Nitakacho kiongea na weza nyona so mzalendo Zalendo zalendo gani nchina ndesho kimagendo Wengine mwisho wa wimbo huu Tasema mito chezi Hila kitu kiko wazi mameno na lea wezi Dio anafuga wezi Hapa kikubwa dua Atalipote CAT ya kuna liechukuliwa tua Yani kodi kila sehemu na bado mnakopa daily Badari mmemuzia mwalabu na mkataba ni wa milele Najuliza mungu wae ulimchukua joni mapema Ulimchukua tujifunze au tupate kuhema Umtiani haki ya mungu mina kosa cha kusema Kazi yako haina makosa kikupendeza chukua na hawa Media za bongo zimestaki hazina tena ubunifu Azikuzi presenter wapya angalia nani marufu Na hao marufu sasa ama machangu doa Mwenye kisu kikari huyo ndio takae mngoa Amkeni nyinyi hakuna elimu ya bure Natojua mi elimu ni gharama siku zote natuamini cha bure hakina maana Wanatupa elimu mbovu ya bure isiyo na maana Na ndo maana siku hizi tuna wasomi wajinga sana Promo ya mama ni kubwa kuliko hata utendaji wake Mabango kila kona kinadiwa na chawa wake Wanamdanganya ndege bora kuliko ongezeko la mshahara Wanamshauri aongeze ndege shirika linaendeshwa kwa sana Ukiwachukua viongozi wetu wakaiongoze Marekani Na wa Marekani waiongoze Tanzania Baada ya miaka mitano Marekani tafuria Kweli ni kwamba Taludi kwa msaada Tanzania
macho, labaro,
My country people
Kali jahazi lazama
What's up?
Kamari bado ndefu
Tutashinda hile nataka imani Tutavuka jangwani
Tutipenzi ahadi
I'm Kenny Wake up, wake up Kumekucha Nikatafuta kazi ya elimu yangu kakosa Nikatafuta kazi ya mshara mdogo nkakosa Hata ya mshara chakula, bado nayo kakosa Nipo na vieti na ngoja miujiza ya mwamposa Tatizo wasomi wengi na walofanikiwa Hawapendi siasa, wajinga ndo nakimbilia Tunapata viongozi wa jinga, uchumi na yumba Bongo akili ndogo inaendesha akili kubwa Viongozi ni banya lodi, walovishwa suti Na sisi walipa kodi, tunawapigia saluti Nchi imejaa migodi la tunaongoza kwa dhiki Wanatuliza mbona tuogi na maji olikata wiki Nye na jinga, ya watusi, ila nye na shenzi Na tuteka tuko sema kwa niweze mtekelezi Na mama ikikupendeza kusu mkataba bandari Usishie bara peleka na Zanzibari Na utatwiga bado msigwa na tupanga paka basi Wabunga kututetea na ukimia umepaki basi Gubu kubwa inayotumika kumpamba mitandaoni Na kwenye media ila huku mtaani Akubaliki na pia uziki Endeleni na tezi zenu za kupeana kila wiki Na bunge lenu la mchongo Speaker wa mchongo Nimebaki jina la bunge la vikao vya CCM
Tunafumwa macho la baro chongo
My country people
Kali jahazi la zama
What's up?
Kamari baro ndefu
Tutashinda hile nataka imani Tutavuka jangwani
Tutipenzi ahadi
I'm Kenny Wake up, wake up kumekucha. Let's go. Sikize mimi, tuache masihara, turudi kwenye kweli. Hivi tunakoelekea, tunafaulo, tunafeli. Miaka miwili tulipita, tulishi kwa nguvu ya buku. Na ilo buku, nachagua unga kilo wa mchele nu. Na sasa mfumuko wa bei ni zaidi ya mara tatu. Unga kilo buku mbili na mchele ni buku tatu. Hapa tundo na mkumbuka, lisemaga tumkumbuka. Oke, tuachane na hilo, kuna kasumba imezuka. Sipendi unafiki na uchawi, sema haki sawa. Ona sasa kikosoleo, mnaleta mambo ya jinsia. Haitoshi wanaokosoa na kesi mnaofungulia. Na waona tumnapotea na wakati mnajua njia. Na uza twiga bado msigwa na tupanga paka basi. Wabunga kututetea na ukimia umepaki basi. Amkeli nyinyi hakuna elimu ya bure. Nachojua mi elimu ni gharama siku zote. Nachoamini cha bure hakina maana. Wanatupa elimu mbovu ya bure isiyo na maana. Na ndo maana siku hizi tuna wasomi wajinga sana. My country people, what's up? Tutashinda ile nataka imani, tutavuka jangwani. I'm Kenny. Wake up, wake up. Kumekucha. Sikize mimi.
Tanzania,
uwezi kujenga Roma ikujengwa kwa siku moja. Kwa rale wa usimba mtoto tanga atakuja. Hata pacho pia ni mwambe la badu anakata viuno kaskazini bila tanga. Ni msondo bila gurumu. Alisema juu ya mwamba atalijenga kanisa na halita tikisika. Waumini tuyanze misa. Kwenye njaa kula kuku aliyechinjwa na padre wala. Azana ikibia mkaka mwambe Allah. Washe nulie Mungu masanja hawa mchungaji. Sujudu maka Madina. Majiri ataki kuhiji. Maulidi ubungo kibangu ndo mishahara madrasa. Na rafiki wa padri kawa mwasibu wa kanisa. Tenda na pia na kibugu mwana ukuo yaone. Familia likata ingi na mama libaki mjane. Wanadamu ya kiarabu kwa mantarithi mabasi. Dingi ya kutupa msingi onagari tuifanya taxi. Tazama gongo la boto mtoto kamza mtoto. Natalelewa na nani babake memfunga keku. Wape buku wa uwe winga wale watoto wa Moroko. Mungu atazidi kulinda kesho tayona sababu. Kwa bandari kasta hafu kajenda bandala wani. Ana watu watatu ndio watoto watarithi nini. Ndio chanzo cha kurogana na kutupia na majini. Unakimpandisha makata yule maimuna subia. Mana pesa ndio ilifanya tusiwe na tanga ndugu. Pesa ilileta ubaguzi kati ya Loyola na Pugu. Pesa ndio ilichochea bifu ya Nice na Dudu. Na pesa ndio ilimaliza vita ya Ruge na Sugu.
Tanzania
hey. Mwana mkuu ya ule. Kama nitawai kuiona paradiso mtunze mamako.
Siangu
mevuja kibaa.
Aminini na wambieni ujana ni maja moto. Mtoto umzika mama leo mama na mzika mtoto. Mana mama alisema nisimchumbie machame.
Mura shusha mapanga nileta posa tarime.
Leo bahari mechafuka Mpemba yeshimu karafu. Atari kama nungu na hoza sio kiriku. Ya hee nrushie mtumbu mwamba sio kichuku. Hii ni vita ya msabambo ndei usitie maguu. Ona kipindi cha bunge Dodoma inanuka mkono. Spika kerisha bunge wengi wata usapoti mkomo. Wabunge mnadai posho muhonge dada zetu. Kuna wanafunzi wa mama Salma vyuoni usicheze peku. Wazanzibari hawayoni thamani ya humungano ila kulichoma kanisa. Njia kuvunja gano sioni sababu ubaguzi na kuwa wasio na tia. Kati alochanganya mchanga mchanga umesha mfukia. Muislamu gani unahonga bongo movie mamilioni. Mama na kupa mwistela kakosa drip ya pinini. Heri genge msikiti jitukuze mitume. Anasa za bakurutu matuza cheza sebeni. Unamweshimu Ramadhani unazini mbele ya Shabani. Kama ilishutwa Kurani wendeni misikitini. Anaidhi haki msahafu pengine kanisa lijui soku licho makanisa. Nikuza Bible Dubai usofu kumpoteza moja ili kumi waishi vema.
Wa Tanzania tuna uoga sio mani mnadanganyo.
Sacrifice for your son and daughter.
Amka kifikra
abu yakwewe chachu ya ukombozi.
ni Dr. Ulimboka.
Kinga usimue mama ili uongeze kipato. Ajiri upo kaburini, watu wamekufa na ndoto. Leo ridhiwani afanani na makongoro. Dasi na hela kiroba, Rashidi Ngonge Ugoro.
Suka kayangusha lori ya mafuta yote magendo.
Waziri anaziuza pembe za ndovu na meno ya tembo.
Nchi imejaa misitu, tuna haba madawati, tunakula vitu feki.
Wajibu mko wapi?
Usitume kikosi ili uishushe Chadema.
Halipwa damu ya mwangosi, Iringa semeni amina.
Okoa gonjwa saratani mpakani, zuia wakimbizi.
Kuliko kumwaga pesa kwenye tume za uchunguzi.
Muhimbili na umwagote tidoka kapaswa kichwa.
Mbeya anapigwa nyundo ili raia wauze mabucha.
Amana wanatelekeza, watoto analia.
Mwana Nyamala wanatua na wendi jela jela na kwenda Kajala.
Mwana mkua ya ole, siacha kisirani gonga muhuri tuwai.
Mwana mkua ya ole,
siasira za mkeo barabarani azifai.
Mwana
mkua ya ole,
wana honga mashabiki
goma za waziri presi.
Mwana
mkua ya ole,
udini wa mapresenta wapagani unatukosi.
Sauti hii itasikika mpaka Oldonyo Lengai. Nikifa nomba nzikwe Tanga,
mje kwa shamba lai.
You can kill me bro, but you won't kill what I'm standing for.
Sutamani urithi wa baba ikimshuka sini.
Eti tuzo siku stahili.
Aha.
Nini atari, tuzo inachapa nani?
Ya kaisari.
Isio Masaki Ngara Mtoni, mama na yuza dadi.
Muziki umeja stressi kila nyumba inusani.
Yanga memfukia mbuzi golini, Simba na Bundi.
Ongozo anatako mate umate awa ujali ushindi.
Utasikia
chuji kachuja,
kiburi choma mahindi.
Mapigwa ligi ya jogoo, shahidi kamacha ufundi.
Jijini tupo wengi, mleteni daktari bingwa.
Ana ngomo tasikia kalogwa, twende kwa mganga.
Pesa za kujikimu ndo ulichongesha kitanda.
Kulea mimba sio mchezo, baki jacho jajipanga.
Profesa kanyimwa penzi, utasikia karo kadisko.
Na karo analea ndugu kwa pesa bodi ya mikopo.
Kole mnotafuta sim, waka wane mnarisitu kwedi master kenda mbini.
Eti shule imeishiwa chaki.
Nisi wawe wachimbaji wadogo gate na lia.
Kaburu mempa migodi, yudizim tunainji.
Unapewa container la condoms,
uyonge dhahabu.
MV Spice ilipozama TV na unyesha tarabu.
Kamanga wewe kilami ili tubu kebu sise.
Revosi mtweka pare li utimize sawe vosi.
Na chakweka rehani kwenye sasi za mikopo.
Budget ya kilimo kwa
mkulima silioni soko.
Tanga mekosa nini ya mkeni ya cheni ukwini.
Hawa wachaga watu wezi ona manka bara ishirini.
Bandari chanu relwe chali makamba inwe katani.
Zito akiroga kasuru situ na mrogea pangani.
Uchafu amrisha unafanya msafi ya onekane benja.
Sadiki magazeti wandishi wengi kanjanja.
Jana ndo nguvu kazi la wengi wamejalu tindi. Mitani wamekata ringi.
Hajifigwa na zeka buni.
Majibu ya posti mota mkashanunua wakili.
Na hakimu kapewa kiwanja
kimara pige kufuli.
Cheki dola na inunua kesi na pewa kapuku na mpole kama ngamia.
Mbele ya hakimu wa kisutu.
That was Roma it's called Mkotoliki, like Roman Catholic. So before I go on with some more songs, and you're listening to the Black House on 106.1 FM, and so far we've played Nawa Matigo, we played Nita Sema, and then I'm Kenny. And, you know, Nawa Matigo, that was a 2023 track. Nay has become the unofficial people's critic in Tanzania. And Amkene, the first song, Nisema, means I will speak. And the second one was Wake Up. This is one of the most confrontational mainstream songs of recent years. And it's accusing the government of corruption, intimidation, disappearances, and failure to protect the public. This track, Amkene, it was banned inside Tanzania. So that kind of gives you an idea about how it's been quite crippling. And maybe why I was never really, it was never really came to my attention that things had changed so drastically until I'd seen the TED talk that I saw by a Tanzanian activist. And I was like, what is happening? So This track, I'm Kenny, was banned inside Tanzania, which only helped it spread across WhatsApp, Telegram, and diaspora circles, and it became a quiet protest anthem. So after that, we had 2030, and this is a track by a guy called Roma Mkatoliki. And Roma is a heavyweight in Tanzanian conscious hip-hop. This song came out in 2014. And he's known for his long-form political analysis, social critique, and his own experience of being abducted in 2017. So, wow. And it's widely believed to be connected to his activism. The song's meaning, 2030, is looks into the future of Tanzania and asks, who is this country really being built for? He's critiquing in 2030 national planning, inequity, political promises with no delivery, and development that benefits the elite and not ordinary people. So it's a meditation on where the country is heading for by the year 2030. The next one I'm going to play is Mr. President, also by Roma Mkatoliki, and that was from 2015. So exactly as the title suggests, it's a direct open letter to the presidency and the ruling class. Roma questions leadership, accountability, and the disconnect between those in office and those suffering on the streets. It's a classic piece of Tanzanian political hip-hop. But before I do that, I want to make people aware that there is a petition on change.org. It's recognized the Tanzanian massacre and the launch an independent investigation. At the moment, they're at 33,998 people have signed the petition. I've put some links to that petition on the Black House Instagram, TikTok, Facebook, Threads, I think. I may not have done that yet. And it's about the shadow of Tanzania's disputed presidential election on October the 29th in 2025. A nation's mourning the loss of countless lives in what can only be described as a tragic and preventable catastrophe. Peaceful protests were driven by deep yearning for fairness and transparency in their democratic process, took to the streets to voice their concerns over alleged electoral irregularities and the exclusion of key opposition candidates. What followed was a harrowing wave of violence that has left families shattered, communities in fear, and the fabric of Tanzanian society deeply wounded. I'd also like to make you aware of Tanzania New Zealand Associated Incorporated, TANZA, has put out an official statement, and I'll just read it to you quickly. It's dated the 8th of November. It's a message of condolence and solidarity following the recent tragic events in Tanzania. TANZA, the Tanzanian Community of New Zealand, extends its deepest condolences to all the families and individuals affected by the recent tragic loss of lives and the unrest in Tanzania following the 2025 elections. We are deeply saddened by the violence and the suffering that has affected many innocent lives. Our thoughts and our prayers are with the victims, their families, and all Tanzanians who are experiencing grief and uncertainty during this difficult time. As a united community in Aotearoa, New Zealand, we stand in solidarity with our fellow citizens in Tanzania and with all those advocating for peace, justice, and reconciliation. TANZA firmly believes that lasting stability can only be achieved through dialogue, respect for human rights, and national unity. We call upon all members of our community to offer compassion and support to one another as we collectively mourn these losses. For those who wish to contribute voluntary donations. They can be sent to TANZA. And you'll be able to see this link later on today when I put it on our socials. And if you use your name and the reference Polisote, your support will go directly to assisting affected families in our community. There have been families, and you know, all our condolences from the Black House go to these people in our community. There's people people in our community that have been affected directly by the tragedy that's happened in Tanzania. So may peace, healing and hope prevail in our beloved nation. And that's from the Tanzanian community of New Zealand, TANZA. I will put the links to the account to be able to send donations to TANZA on the Black House social media later today. And I will also make sure that that change.org petition, it's called Recognize the Tanzania Massacre, Launch an Independent Investigation, set 33,000. There might be some other petitions as well if you look around the internet. But yeah, today we're going to listen to the music of social consciousness and political political protest. So, without further ado, I'm going to continue with Roma Mkotoliki. It's really interesting how his name, and maybe somebody will be able to tell me this, but his name sounds like Roman Catholic. It sounds like a transliteration. I haven't bothered to look it up yet, but maybe somebody can tell me if I'm right or if I'm wrong. So we're going to continue with Roma. And also, we'll go on to, I think this guy is Nash MC, if I'm not wrong. Yeah, Nash MC, and a few others, and I'll come back in a short while.
Ikulu ni mahali patakatifu. Ikulu ni mahali patakatifu. Mimi sikuchaguliwa na wananchi wa Tanzania kuja kukageuza kuwa pango la walanguzi.
Yes, we are here for revolution. Mr. President, welcome to White House. Mindo Roma mkatoliki mwenye sile ya kiyahudi mpare wa milimani salamu ya kikwetu rewedi Weni mkweru wa chalinze ambe huta msahau mnyakiusa Aliwafundisha munduli siyasa liye kula kiafo kwa gano jipya la korinto Sio msabato mwenye siyasa za kubato Kama zito mwenye wito apokalipto haso za kambika toto Msaka ndoto kama kristo shudia akamrisho mpoto Yasiri kama Mandela busara kama nyerere lejificha mapangoni mithiri ya utango sale So sindanganye kwa uchawi kutumia ndule Vita vya maji maji nife kakinje kitile Hatutaki siasa za kale Squeezy vnawai kubale Na papolo wakazi watu watandale kwa mtongole Asante sheo menite kulu sokisa na nyota mshale Najua mbi sobu sare la naomba mani itawale Ikulu yako ina thamani zaidi ya falme za kiarabu Chajabu hawa ithamini na inapoteza thawabu Taifa liri kutapiri tangu enzu kwa waziri JK wapili utakuja ongoza hiseri kare Enye vilio kote kaki na mama wa galilaya Na utafuta kombozi wasmamishe kwa bila haya Yongozi wetu ni mafia na ma beautiful Daya likuwa na ndoto hizo la barwa jani inspire
Wangaji simbi kwa kisha mwaga na rami pipi
Bado
wanafunzi vitwa hido limutoleta Morogoro na tanga pipi
Bado
Dodoma
Bado
Kigoma
Bado
Maisha bora kwa Tanzania jiwe lewe vitwa mbia manesi
Bado
Wa polisi
Bado
Ajira kwa vijana na maendeleo Kwa kina mama watoto
Bado
Kina mama
Bado
Inafamika ulipewa nchi angali mesha chafuka Uongoze hii familia kubwa zazi chanyoka Na ukakubali kubeba humsalaba wakombozi Zika swando changa moto sisi kutoe machozi Sisosa hau kampeni zako za mwaka 2005 Lichoma na juwa nkingojo pite ni punge mkono Chafi alepangwa sa moja kisha ukapita sa saba Kana fesi za manae shule ni mafuzi
kwa ada. Leo na nyumba na mashamba na viwanja na kiwanda mina saga na rumba na mshahara wangu Japan. Yule chaki maisha magumu ah mwogopeni Mungu mkisema is not fair mnataka mnifunge pingu. Gerezani kesi za nyonge cheki zinapigwa tarehe. Jamhuri itapata mkondo Ebola wangu asamehe. Wasaliti kama Iskarioti mbele Yesu Mnazareto sakramenti ya Ekaristi. Bado waitaki torati. Harakati ndo jadi siogopi ajua nichape mjeleli hadi Yudi alikuwa shahidi kwa vinanda na vinubi. Elimu yetu bati nasibu kama mikopo ya desi. Kimbilio la liofeli ni walimu na polisi. Wamefisadi tenda rada ndege ya raisi magari ya jeshi wote matenja sasa skepa kazo kumashi. Wanapata lama za chuko kumonga penzi profesa mtunza pesa bengi kukumbe pepa zote alibesa. Au nataka 2010 mapinduzi ya welekeri yeji utajiri ni mbuga milima na zwa Victoria. Piga vita ujingo maskini na HIV keri. Askofu kutala nchi tutakizo elimu dunia. Migomo ya choki kune tupia jito la tatu speta ipaka ruta shobo wakiwa kili kisutu. Honasi zali kalmauti inasema torati. Rest in peace shusha bendere pepenu sublingoti. Mungeni hawaijadili bajeti ya mlala hoi. Mtu hataishi kwa mkate bali neno sio divai. Tazama timu yako ilioko madarakani na mchunguze kwa makini anelia sana msipani. Walimu chende kwa nini mtatupa la setu vipi. Bado mitihani zimekie kakule tena. Na chimpa na nambea vipi. Bado chabora bado mtwara bado. Maisha bora kwa Tanzania ni wenyewe mlitombia machinga bado. Wakulima bado ajira kwa vijana na maendeleo kwa kina mama wazee bado. Choki kuu bado. Ujo wakati wakua wa maldino. Angalao mapinduzi kama masio maksimo. Usiangeke kumtakta Roma hakimu wa ghetto.
Ni sauti ya mamlaka.
Ilo mfikisha mromo keko. Bada kukemia ufisadi na sera za Karamagi. Na aliokula jacho letu kwenye migodi ya Buswagi. Mazuia vipi ongezeko la wimbi la ukenge tajwa. Kati ngariba ndo diwani wakata kwenye kijiji. Neiza duai ongera ulipimo kimwa. Tanzania na sitwa mketu simpige kibao tumwinye. Hapa na gundua ayatulmu na kitalata. Inezekana lishia lifu wakati anasoma madrasa. Usio muda kujadili kesi za manchi na mengi ayo ya Mungu. Wege sari jadili mambo ya msingi. Ticha lpojita mtabiri Tanganyiko de vipofu. Bado kwanza Pentecosto batizo maji marefu. Machozi alitoka Segera watoto wapati haki. Wengi wamekimbia shule basilijo vishetio. Nusomesho kwa mtaji wa chapati na ukubwa wa samaki. Wabunge wao wamekana na jita wanaharakati. Rudi kwenu kama sishe luguzo wana taluma. Zaramu wamegoma soma still mwali wanamcheza ngoma. Nalia kilwa kivinje huku wanocheka na wabunge. Walonunua kura bibi kwa kumonga doti ya kitenge. Hata masali kuchagua kwa kura nyingi zopendwa. Kiamini mtetezi waje wa jimbo la donyo sambo. Wambie what's going on dani maya kwa wala mtera. Waonyeshe na mikataba ya utawala mgodo wa kiwira. Ishi lote kwenda tarime wakua na njamba dala. Na aloteke tiamba gala. Mr. President ya masiara. Sina mano toke wewe chokiti umoche profesa. Nisameka na kosea mana misio mana siasa.
Oye, kitu kunaona tunataka kuelewa ni hali ya matatizo ni jeshi na hivyo tafesu. Kwa sababu awamu ya kwanza, awamu ya kute imefanya mema, imefanya ya kijinga. Ya kijinga ya natu, natu na yatu. Kwa wangu, kwa wangu na hata mema unachukua ya kijinga.
Waja, na ililia Afrika, siasa za chuki, kila napopita na kasirika na pona damu nyeusi inamwagika. Hali inatisha, usilewe madaraka, utaanzisha vita. Waachie wenzio muda wako napokwisha. Au umenunuliwa na mabeberu, unalinda maslahi yao. Hii ni mpaka lini tuwasujudie wao? Maskini inaongezeka na mali zipo kibao. Tumestuka, kumbe ni wezeni. Na tukandamiza na mnakula peke yenu. Uhuru wa bendera umetawala bara zima. Mwananchi upo hoi amezama kwenye kina kirefu atorudi zaidi ya jina. Njia za uchumi wamekamata wa China, wa Marekani, wa Ingereza wima wima, wa Jerumani, wa Faransa wote macho pima. Wa Afrika zinduka amka, kaa wima. Ukoloni mamboleo ndani ya system. System, ukoloni mamboleo ndani ya system. System, we, system. Hii system ni zaidi ya unavyowaza. Mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza.
Ukoloni mamboleo ndani ya system. System, system. Ukoloni mamboleo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavowaza. Mashairi chambua kwa mwendo wa kukaza.
Napiga tu kwenye mawazo. Kuna meki ya kusema sasa uli za matangazo. Matatizo mitaani kwa tamani ka tunaishi kivikwazo. Nafikiria lini maendeleo takuja fika Afrika. Labda mpaka ufisadi utakapokwisha. Ukoloni mkongo wa wauke bado uko juu ya system. Na sisi ndiyo victim ndani ya ukoloni wa wausi kwenye hii system. Ja demokrasia yatupeleka pabaya. Kweli ukisema watakupangia mabaya. Vipi kura yako iwe silaha yako? Wakati serikali haijali maisha yako. Katiba kama kibaka na katu haitapendeka. Ikizua ya kutaka na natasalimika. Chama sasa ni sanaa. Waliga kununuliwa mamuzi ni sanaa. Usomi unatakiwa. Mwiza na tubia wenyewe tunawajua. Jobless walokuwa ndo viongozi wachagua. Government you change the syllabus. We need black history, we need white supremacy. Alimu tamaduni na historia za Afrika.
Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavyowaza. Mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza.
Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavowaza. Mashahiri chambua kwa mwendo wa kukaza.
Afrika zinduka leo, hindo kesho uliosema jana. Ona ishafika inuka eyo. Juhudi za maendeleo kimaksuli wenye vyeo wamebana satazama. Tawala wa kimabavu na ushamiri kwa mtutu wa bunduki. Umelala huku hawana utu kama mtuki. Hakika katika msiba ndio anatafuta sifa. Katiba wanabadilisha ili wajipe nyadhifa. Raia wanataabika, hamna tena uzalendo. Ni ufisadi na magendo kutaifa likifa. Huo njio ubepari njuguu wa demokrasia. Chabika siku kuelewa msemo na hisia. Ushikwa kushika mana. Ni mistari ya elimu hadi watashika maana. Ukoloni mambo leo ndani ya system.
System, yeah. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavyowaza. Mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza.
Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Ukoloni mambo leo ndani ya system. System, system. Hii system ni zaidi ya unavyowaza. Mashahidi chambua kwa mwendo wa kukaza.
And that was Waja, Pato, and Nash MC with Ukoloni. And before that, we had Roma with Mr. President. Before we finish out for the day, I just wanted to give you some background about the last two artists, Nash MC, Waja, and Pato. They are, Nash MC is a hip-hop artist, a poet, educator, and founder of a cultural Kanasa, which promotes Swahili language and heritage, and he sees himself as a teacher. Waja and Pato are East African artists based in Kenya and Dubai. And they also work in the socially conscious hip-hop scene. The song Ukoloni means colonialism. Then the artists are linking historical and colonial oppression to modern social and political injustices. And the track critiques citizens being mentally colonized, leaders acting like colonial administrators, and systems that keep people poor, voiceless, or afraid. It's a lyrical education piece, especially from Nash MC, whose verses often push self-awareness and critical thinking. And Nash MC is the Tanzanian local. So the next one I'm going to play is Amkom Tanzania by Wakazi, and it's featuring a whole lot of people. Mwenge, Zaid, One the Incredible, Nikki, Bushi, and Stereo and Songa. So artist Wakazi is a Tanzanian hip-hop artist born in Dar es Salaam and known for socially conscious themes. He gathers some of the best lyricists of the era in this collaboration. The song means wake up Tanzanians. This is a collective demand for political and social awakening. The artists confront poverty, corruption, unfulfilled dreams, silence created by fear, and a society that has normalized suffering. It's not just commentary, it's activism, and it's a call to action. So we're probably going to finish that out the hour with that one. If not, we may be able to get to Ndeonzi by Professor J, and that's a really old one from 2001. But if we don't, I'll have them up on our playlist, and you'll be able to access them later when I put up the notifications later today. So just to remind people, there is a petition to recognise the Tanzania massacre on change.org. Tanza has put out a statement, and you can donate, contribute, volunteer, anything, you know, $10, $100, whatever you can afford. And I'll be putting those up also on the Black House socials. And also all our sympathy and condolences to people in our community that have been affected by, the recent tragedies. Of course, I've been in touch with my whānau, and so far, so good, you know. And maybe we're one of the lucky ones when we're starting to look at the numbers. Hopefully, I'll be able to get somebody from our community that may want to come and have a discussion before the year is out. But, you know, it's the end of the year, and this is a pretty major thing. If people can't talk today or next week or the week after, that's fine. There's no pressure. It would be great, but if not, that's fine. And I just hope you can enjoy this music that we've put together. You know, I do have to keep reminding people that I do not speak Swahili. I'm born here. And I had to run the playlist by my brother, actually. I'm like, this is cool. Like, these ones cool because these are the ones that I found. And, you know, I've gotten, and he's like, yeah, I reckon it'll be all right. So, without further ado, I hope you have a lovely weekend. And, you know, pray for all of us. The world seems to be turning into one crazy place right now. And the last thing that I expected when I was watching the news last week was to see all of that insanity going on in Tanzania. It didn't, cognitive dissonance, I guess. But we have to start seeing what is going on. And if we can respond, you know, there's been Sudanese protests in town. There's also been all this stuff happening with Congo and Palestine. The world is a really strange place right now. And let's support these artists. Give them a follow. I'll have all the links up later today. And have a great, lovely weekend. Wellington is really sunny today. It's another one of those amazing days where I'm inside and the sun is outside, and I think I need to go and smell some roses and stand in the sun for a little bit. But let Wakazi take us out with Zemka in Tanzania. Have a good one, and we'll see you next week.
Rise and shine. Greetings and blessings to my brothers and sisters of the African Unity, Equality and Development Movement. You all need to wake up right now, because you'll be sleeping too much. You see, life's not an apple that falls when it's ripe. You have to make it fall. And if you haven't done so by now, I'll look at Tanzania.
Yeah. Innocent, Songa, yeah, habari mpendwa, mlengwa hii habari kabla hujatendwa, jaribu kwenda na tahadhari, jali kalenda, kuna chenga za hatari, usipojijenga basi utatengwa na safari, usione noma woza sura wana issue, kila siku soma pia chana kama jiko, uza mahindi maji baridi misosi mingi, jua la tosi sihofu wekosi kingi, ukungu na jaa, kitaa utundu balaa, utashangaa sister duka data na mzungu kitaa, punguza makuu, munda ndo huu, fanya balaa, acha tamaa, hizi zama za jaa, mabucha ya mechacha, nyama za mwili haziridhishi, ishi kikacha na usafiro marafiki, akili ni ngao, chati na usafiri ya mbao, unawashusha kikatili wa safiri kibao, acha tamaa, hizi zama za jaa, punguza makuu, munda ndo huu, fanya balaa,
K-I to the J-A to the N-A, fahamu mindo salama kupita KJ, haya maisha dojo, wa sensei, kisha jifunza zahiri fikwa ziji panda play, misoma darasa, kweni pono na kuhasa, kikombo mashaka, stuka hata mawali kwa kaka, maisha soka mali, ila mali marifa, kwenye hali, bila zali kutafuta taka sifa,
mama, jifanya kukusa, pata kutua, moyo hapo. ambacho kuna senya.
Usiwe KKB, kula kulala bure kuwa JKT. Elimu kupita shule, ishi kwa malengo, usiishi kwa mapengo. Ubishi ukidio bichi ni dhiki iso no pendo. Wajibu ni kuchiishi na vyo ishi dunia. Zunguka kama sayari, ukusmama utumia.
Bongo mashaka hali sasa ni hatari. Kufanya fasta ili mwafaka tuweke shwari. Acha utata kiso na madaraka kiserikali. Fanya unachotaka weka mipaka usifike mbali. Mbi kichwani tadhani mwenye busara. Kumbe futo na vitoto gizani kwenye misala. Futo chumi kiongo gongo haiwezi kupumua. Kumbe nyindo makavongo michongo mnaitibua. Pesa za bajeti zinaishia kwa vibinti futa isia. Watanzania watatoka vipi kwenye ili janga la ufukara ulikithiri. Giza limetanda haki melala kwa matajiri. Sifanye pesa fimbo kwa wasojiweza. Ndo mana wengi wanasepa Marekani Uingereza. Mana hali kinesa sindo wanaotupoteza. Hapa kuna chakute.